Kwasem ebreni onia ebre asose obechi nkwasem. Mamadi aso befru obi bi obewo na wase won se nkwasem ebre edu. Ufifam fo ohoka fo ma ne onna fo fo. So wadam pa pamadi aso benyane won. Isa se ebre eye ebre hia ewo onipa asitina mu. Onya mi shura so wa crowdu se utie nkwasem. Em so fo akwa ifod. And I'm never try assembling. But what I say about Bompire? I don't form a bomb for because that was UI come for markets here, so it was the same pool would be a quiet mind, eh? Say, bit here was him. For junior commander, no show as from Benassi. You heard the chum, but the only war, you heard the trainer. The only one suit to the GDM. Rade was so by, see, Benyanqua, and any number so. It was at the resident. Amen. So for a quiet fault. Or for a coswara and no agent or smart for poor, a catcher column to four, or count to four, my decay to do, you made their sabaco, a quesi, their sammy and son, and a count to four, my decay to do baco, you move back on. Meanwhile, can afa their sabaco no home. I say, be beara, you beara, and you say, ebeye na idim nyam hye abrɛ onyankopɔn ntino kenkano ekase tse mu didi o monomo bibiara mo boyo no onyenene wene nyina hye onyankopɔn enim nyam ma me bisa ase so se kristo sum kwa wo sum no wo sum hye onyankopɔn enim nyam ana ana nipa hwehwɛ ni mu ana wo sum wunye duane dia odanya me ase e chene enim nyam hye rade ana mo adom so and unti and a menyani amidi, and I don't know if you are unyan shoe no ma. Sanya mani na po can be biara ye biara. Sitting mwa brabo. I say, ya denim yam shanya kopon. Say, juma ku ya, and unyam shan whine ya de mano. Me bomber day, oh, me modern bo, nedu made with me a business tycoon. Me away, and all. And auntie and I do be a no man we pay you away in a brabo. Nessay, the numyam shan at more tradium pong and corrupon or both so near Sassio, those so I in the dress as I am nice in Tiaso. So young corrupon we, and I'm a new me no, Nessay, the numyam share manner. No, you're married, Yanicassi, Sansa, and I the excuso, Casanamuno, as I'm a kind. Say, be dear baby, be already shaman, and I'm in show be. Ba onyankopɔ hwe empo enim nyama ayɛ hwe ni bi na yagye me ana yagye fa ebio nso kenkasɛm no mu amɛ hu de asamie no ɛ akɔntofo ho ma edi kan etidu yimo de asamie no se munye adbirbi anto hidafu hilafu ana nyankopɔ asafo ne sintudia edi bibisa sɛ wataade empo a wo hwe kwa asɔre no to sin to dear Tuana, a sin to dear Tuana. Obisada, a year will be same, a year way, there are two nippers in Tudia, and a cassai, a purchase in Tudia. Emma, only pun no, cassa, ah, near Smithia in tea. Be a madam quite sorry. Our young po, Cassamo, the sin to dear two, a tipa. Would of four would cheer me. Bessa say, would you my own sin to dear two banner? Bibia, ejuma ye juma peni bibe kasa na so be kasa cha na kola no listen to dia topa na kola nso aso be ka she peni no listen to dia topa bibi sa o se nya wo ye ana babo no kasa bibia mu yo bia no monyo ne se entu obi sin to dia kisofo fi enyum to obi le di nyuma me kan oh said I na moya tunyum na moya nyina ho no edisin tudia toba e ma nipa ba so yo mbabio nsem mo mo nsem na mo bom said am yakwatafo sebe edisin tudia to ediba mo ka me ho na mo sori sebe said ya o kandifo di asafo na nunu no ebe ka no edisin tudia to ediba to smafo poor kind ase mo mo ye bibiara nso ahwehwe nya hwehwe ni mu nya hwehwe ni mu no ma nemo mo bibiara ye ubiara no ya nya se enye ma enipa ba ko ana me nkunti na mreye nemo mo se beye mfasode ama nipa bebre se beya ye beji nipa bebre nkwa ana kwasa mna osma popo e ka no bibia meye bia so se e betimi aboa menua na na mpo no ne oni kristo no mabrabo ene me ni ya mereye no e betimi atweni pa na ba kristo nchen nkwasa mna mde mawe punia a uchie mi wawe kristo ni wawe nye kristo ni pepe se e challenge u she enye adie mfanye hwehwe ni mu na hwehwe biribi nso ma wo nko ho na mmom no hwese beboa dodo na se beya dodo ni nyina benya nkwaje bio nso nya okano kunto foma di kan itidu ba ko nyumba ko no se mo hwe me sua me se da me hwe kristo sua no no dade na paul eye ya esi ye hwe no sua no na hwe kristo sua no osuafo paul bra damascus ekwan so no na kristo yi ne ho di twere no paul ehun bibi won ho paul kasam no de na oyibia na odin oka ne kure ka na dwen se da na kren ade kristo ye kristo obi se na asama no kure na kure me se mo se paul nso ka na dwen ka no kure ezan so osma paul no ebra damascus kwan so no okọ arabia ekọ tena ho ema won konko no chirechire no mfie miensa eriti no ba bo se so Peter Kasa no say he encounter with the Holy Spirit. Then go go no man and church bebre. Then no Yesu osua Christo su ya bopo ya bono 39 lashes. Twan prepare 39. Ba ni nyina no so afu Paul Christo nti. Ti Paul sinipi. Okasa meet Paul no. So afu amye no emfiri nipa na memfiri Onyankopon a ofeme no etiminu ya wutie mi wa wutie nkwase mi asi pose mo hwe mi hwe mi po okomo ahutire mo po tumi ekom tumi de no aso kristo nti ose mitimi ade nyina ayo wo kristo a ohye mi din no emu na mi pese mi bisa se pose mi ni mo kom mi ni o mi minima akusam die me po yaka yuda mwa me dem ye yuda ni pa mapa nanso nyese ohia anase ahotwre nanso afu buku eka fawo po ka nemo mu no minima hobrasie enem ni akusam die nso bibia no menyina akukwa me ome ni ekom ene akukosam ene hiedie bitumi ade nyina yo wo kristo a ohye meden no emu paul utumi se bodde buntimi erunu mate to kristo ho se tele metimi aka no no ezan se ayaudie ene ohaw ne ababrese pofafo paul fani nyina emu edube bia aboa kra ti meka no ama nipa no owo kana ama nipa owo ne chen hunu se akwa owo de acha nyanyan chere akapo acha o be di be do hir be mi nu de osmafo po bewu pa no do ti ase o ti ase so no enti no na ho brase ne na ho fama ne winter so no ɛna ɔkasa yɛhwɛ ne yɛnsua no ɛne ne kwan ne kɔn dɔ sɛ asɛm no ɛbɛkɔ sɛdeɛ Lifeway Media Ministry ɛwɔ United States of America ɛyɛ yi ɛde nam nkwasɛm yi so ɛka Nyankopɔn asɛm akyerɛ sɛ wo a woatɔ baa wo a wo ne anidasoɔ ɛnɛ ɛyɛ adomberɛ ɛnɛ yɛ nkwagye da ɛka kyerɛ wei gya na somafo Paul ɛtutuu kwan bebree ɛdu baabi a somafo Paul ka sɛ ɛbereɛ so ɛma yɛampo yɛgye tom sɛ yɛn kwa bɛyɛ dɛn ɛbɛfiri yɛn nsa nanso yɛamfa yɛn ho anto yɛa yɛn ho so yɛn mmom yɛde yɛn ho to Onyankopɔn a ɔnyane ɛwufoɔ mu ba nkwa mu na ɔgye yɛ daa na ɔnyane yɛ daa a biribi kakra bi to wɔ anaa wapa aba na watɔ ba ha nnipa nyinaa hunu a ɛna ɔkristiani koraa yɛ fast na ne nnipa nyinaa hu so akoa wei ɔkyere kɔm ahokyerɛ kakra ba a na nnipa nyina ahu paul se menim hiadie menim nyɔma bebre akokɔ a me hiɛ kristo osase nya no so no obi obo nsuo na sukom de no na osese sukom de mema msua ye de vinegar ena de man so no pose mi nim sanyo mo wenyi nawo na so mitimi ade nyina kristo shamede e ba se enso yesua bibi fi paul yesu ye kase yitimi ade nyina ayo wo kristo a o hye ye din mu e kwa sam bre ni minua se wonim kristo a wo fa kristo o kraje nkwa e bre ni nie no ma na ese ni penyina hunu ni penyina ye bone na bone nso akatua ho ndi bone ani pa ye ntino onyakopon ni mnyawa de aboye ti no onyakopon yi ni do odo odo ye ni kire to ma kristo yesu ebewu maye na obi biara oh yes obeji atum no so ye bone ni na obeka no fom so akire hade yesu kristo na wasaba no facha no obeji no nkwa sɛ wɔ no pɛ mu wakoma gyituma a sɛnade yesu kristo sɔre frɛwufoɔ mu na ne mogya no bɛgye me nkwa bɛgye nkwa nti me nua wotie me ɛne mbɔ mpae meka na waka adimakyi nyɛ sɛ ebia woni mpaebɔ mma ɛkwan wei ne ɛfa so ɛde serɛ saa mpae no ɛfa kristo yɛkraagye krade yesu bɛrɛ wase asɛm aba me nkyɛn ɛna de fa mfo nsuo nyinaa kyɛ me megye tom sɛ meyɛ odibɔn ani fa wo sɛ mekora agye nkwa poa me na mentimi tena ase ma wo wɔ me nkwanda nyinaa amen ɔdɔfoɔ sɛ wobɔ mpae wɔ gyidie ma menim sɛ ɛne gye aba heaven ɛmo so mfo akwaɛfa no mno kyɛ asɛme telephone numbe a ɛdidi so 0244-86-9499 0244-86-9499 Now the Ghana code na 233 na obey 0 no efre ni mu na waboni na na ofremia ebeye den ebeba na bibichiri wadwen a woni ji hunso a waka de nnyam hye ama onyankopon yam hye aw abem fidie so ah say Facebook o hey obey send me Yahoo mail Jackson Hayford 44@yahoo.com Jackson Hayford 44@yahoo.com What do you pursue with your letters? PO Box 00256 Ofenso Asante Kumasi Ghana PO Box 00256 Ofenso Asante Ghana Yamishra say uti nkwasem dafofro so uti se yebonwuma se nkwasem breni a na obomode ase befre obi biara kan wabeti nkwasem I'm sure bye bye yeah onyangu banu masem yo onyangu banu masem wadi ba obi asinina janasi wangati asem na nya bibiara oyoyo onyangu pon na ngasa nanga pese